abantu bangani benalibali igama ngusanentuli sanamkela futhi kwesinye sanamhlanje isiqhepu esimnandi nesifundisayo indaba yethu ke namhlanje ibizwa ngokuthi ukuphunyuka okukhulu ebhalwe nguJenny Robson bangani bami asondeleni sizwe nali ibali Kwake kwaba khona igondane elinemiqa igama lalo kungumoki wayehlala endlini engaphansi kwamadwala ogwadule olunamatshe into sahlobo bangani bami zonke izimbali ezinhle zaziqhakaza zazenza ugwadule lubukeke sengathi lumboze ngokhapethi ombalabala Kwathi ngolunye kusuke ekseni entwasahlobo uMogi wezwa othile ememeza
weMogi wozuzodlala ilanga liyacobezela kanti ufuna imbali zivuleke zonke
uGideon kungumngani wakhe uMogi wayekuthanda ukudlala noGideon uGideon wayisibakwa esinamabala kanti futhi awu wayehlekisa kakhulu wayinezinzwane ehlekisayo ezazibukeka njengamagweba amancane enyaweni zakhe uMogi wakhipha ikhanda wahogela umoya ehlola ukuthi kuphephile yini ukuphuma endlini yakhe wabe segijima enqamula endleleni eya kuGideon lapho kunezimbali khona ilanga ke lalibalele ngagizimbali zazivulekile kwakukhona ingxube bangani bami emangalisayo yemibala yezimbali eziphinki eziphuzi ezintomi nezisawolintshi wathi ke nje uMogi efika kuGideon wamemeza
Mogi soqhuthela nasigijima esitshwaleni senhlapa esibovu uyangizwa on your marks get set go
bangani bami nangempela basuka uGideon wagijima ngezinzwane zakhe zegwebu uMogi wagijima ngemva kwakhe etshabela ukukhanya kwelanga okufudumele eboyeni bakhe bathi befika kwinhlapa ebomvu hayibo baqaleze emumvu ukuthi sebegijime kangakanani Ensimini yezimbali babona isilwane esinoboyo bumpunga nemiqa sigobile kunguClaw ikati lasendle elimbi ha uClaw wayebacuphile
Gideon baleka baleka Gideon
kumemeza uMogi waphuma egijima ebuyela endlini yakhe lapho ke sebengaphakathi esephephile walunguza ukuzabona ukuthi uGideon ubalekile yini yebo wayekhona bangani bami eqwala amadwala amakhulu waze wafika le phezulu hayibo ukwenze kanjani lokho dadu he kwenzi kanjani ukuthi angaphumi wayekuphi uClaw uMogi wabona uClaw ehleze phansi emadwaleni ebheke phezulu kuGideon umsila weClaw wawuphenduphenduka uya kwesokunxele kwesokudla kwesokunxele hayibo kwesokudla ngakusasa uMogi noGideon babehleze embaleni uGideon wayejabulela ukukhanya kwelanga okufudumele nokufudumeza isikhumba sakhe
hayibo kubo kuphunyoka okukhulu kyana Gideon, ukwenze kanjani lokhyana? Ugijima kanjani ngempela edwaleni lesicaba? Uze ufike phezulu pho ungawi.
UGideon wamamatheka, futhi ke nje sadansi sibakwe esincane.
Hey, iqhinga lesibankwa. Konke ngikwenze ngenjwane zami ezingamagwebu.
Waphendula kanjalo ke uGideon. UMogi wathi,
"Ayi cha, ayi. Kuyiqhinga elikhaliphile impela. Uyazi uClaw ediniwe ukuthi ubalekile." Ubonile umsila wakhe ngesikhathi ephenduphenduka ekucasukile. Kwesokunxele, kwesokudla, kwesokunxele, kwesokudla futhi.
Kuthe kusenjalo ke kwavela ithunzi elimnyama embalini ezintsomi lavimba ilanga. UMogi noGideon baphakamisa amehlo bangani bami babona uClaw ebabhekile futhi.
Baleka!
Kumemeza uMogi egijimela endlini yakhe. Inhliziyo yakhe ha yayishaya ngamandla sengathi izogquma iphume esifubeni sakhe. Ingabe noGideon wayephephile naye? Ingabe wayebalekile mngani wami? UMogi walunguza ukuzahlole. Kodwa ke akazange ambone uGideon ekhwela phezulu kwedwala. Wajika ngenye indlela wamemeza.
Hayibo!
Umoki wabona into embi kakhulu. UKlo wayebamba uGideon ngomsila. Hawu bangani bami, uMoki wayephatheke kabi, kokuthi nje wayengasakwazi nokubuka. Wangena endlini yakhe wakala waze wazumeka. Ngakusasa ke kuseni ilanga leselikhipha umkhovetshi eni futhi. Izimbali zasentasahlobo zazivula amacembe azo, aphuzi, awolintshi, opinki, nombalontsomi. Kodwa ke uMoki wahlala endlini yakhe. Wayekhathazekile kakhulu, futhi ke nje esabo kuya noma ikuphi, engaphandle nje wezwa ngomuntu omemezayo.
Hawu Moki, uzodlala, ilanga liphumile. Kanti futhi neyimvali zivuleke zonke.
UMoki akazange nje azikhole indlebe zakhe, ngakho ke waqale walunguza. Ha bangani bami, kwanguGideon, isibankwa sakhe nje esimamathekayo futhi esidansa ngezinyawo zaso esinamagwebu. UMoki uyele wayana egijima ebheke kuyena.
Hawu, yazi izolo ngibone uKlo ekubambe ngomsila, uphunyuke kanjani?
Hawu, uKlo ubambe umsila wami. Kodwa nje azange ubambe wonke umzimba wami.
Usho ukuthini? Yazi ngididekile.
Wachaza ngempela kuGideon.
Ha umsila wami uhlephukile. Wanyakaza, waphincilika, wangagcina lapho, wasonteka futhi. Ukwenza konke lokho awusekhula kumina. Phela nemsile ebanki iyakwenza lokho kwesinye isikhathi. UKloe besedidekile. Ubelokhe zama nje ungibambe umsila. Hayi lapho mina ngiphephile, ngicashe nginhlaba nje ebovu. Anjani kamaqhinga esibanki ehlakaniphile?
Awu, ayibo, awulimalanga.
Ngishona kancane. Okuhle nginakho konke nje ukuthi umsila wami uzokhula futhi. Phela imsila yethu ibanko iyakwenza lokho. Kunjani ke lokho kuphunywa kwami, he? Ngitshele kunjani? Ngiyabheja futhi ukuthi wena singagijima manje ngizokuhlula umsila wami ungekho. Asiqhudelane sibone.
Eh bangani bami, kwakusho uGideon ngaphambi kokuthi baqale umjaho. UMoki noGideon babhekisisa ukuthi azikho yini impawu zikaKlo. Wabeke sememeza kuGideon.
On your marks, get set, go!
Base besuka ngejubani, babengazi ukuthi babephephile ngalolo suku. UKlo wayengazingeli, phela wayesedidekile mngani wami ezama ukuqonda ukuthi isibankwa sibaleke kanjani ngempela. Ngaso sonke isikhathi umsila kaKlo wawuphenduphenduka uye kwesekunxele kwesokudla, kwesekunxele kwesokudla futhi. Sifike kupheleni kwesinye isikhathi sendaba yakwaNalibali. Indaba yethu namuhla ibithi ukuphunyuka okukhulu, ebhalwe nguJenny Robson, kwathemoyeni yadidiyelwa nguPhumeza Hlabisa.
Le ndaba wethulela umkhankaso wakaNalibali wokufunda uzithokozisa ubambisene neStandard Bank kanye neSABC Education.
Yini lo idwebayo sithandwa sami?
Kitabe ibhubesi lasendabeni kagogo, angixoxele yona ibhubesi nojakalazi.
Oh yebo, hey ngiyikhumbula kahle phela leyo ndaba. Kangiyithanda lapho ugogo engixoxela yona.
Usakhumbula ukuthi kungani ujakalazi walisabanga ke ibhubesi?
Izindaba ezinencazelo zingasiza izingane zenze izinqubo ezinhle, futhi amadoda ngempela azinika isikhathi sokuxoxa izindaba nezingane zawo. Thola izindaba zamahala ngolimi lakho ku www.nalibali.org noma ku WhatsApp ubhale igama izindaba ku 0600 442254. Nalibali, kuqala ngendaba exoxwayo.